kere go tel jonzi bafana o shashara kwakwa
shashara kwakwa shashara kwakwa shashara kwakwa shashara kwakwa
kere wena private school bakhadi kere di papo di vegi maega ya ga mabianga dingane mamunyaka mamunyaka mamulwele bayamfuna chonga bayamfuna nna le dilo di bafane o shashara kwakwa ke re wena private school bakhaya futhumetse mfame.
Shashara kwakwa.
kere wena private school bakhadi futhumetse mfame. The aim is not to sweat, papa. One caloy, and there's a magarity, Mulgulazi, the Koto, Udulazi, the Kashin, and Fan, one caloy, Udulazi, the Melo, one caloy, Udulazi,
samagama jo tsuntsu tlhalwane gore ha hone nga o tlhalosisa pila ke tla zama mara a di tene tso jo wa tlhalwane re tsuntsu tsa mega stepe we need to call wa tlhalwane mo fa satisfied ontso mo bo ga thari taile tsena tsa hao ha tsema se di jaji go sane ba no tologa mara ne re tsamaile le mamang go kae kae a ba thari taile tseding nga re itse a utlweletse re khotel jo ntsha ba tha private school ba kae ha ha la 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 lena fa no tsela metsi yo ba metsi ma record ma recordel jo ntsha ha fa no khala ntsha di kwa kwa a utlwela di den utlwela di nambo tsa motlhalwanya pila utlwa di bo wira mo ke sa tsene wa ntlhalwana ne mma ke lo fostela dilo no mizi go go utlwelang go go utlwelang I'm not getting this style ke ben ta style sa ka boss I'm not getting this style ke ben ta style sa ka boss I'm not getting this style Get to this style. How the first deal on Kalwan, eh? Momadi. It's a Magamaharamadi. Nagilo Zena Mogasatini on Kalwan, eh? Magilo Fosteladi, you know. Musical good well lung. Go good well lung. Motomolo Mona preference, ah, on Kalwan, eh? Nagaratagua. On Kalwan. More the aim is not to sweat, Papa. Wan tlhalwana ne re tsama ga re di mo utlweletse di khoto utlweletse percussion mfano wan tlhalwana utlweletse re di melody wan tlhalwana wan tlhalwana ne tsontso tsama ga stepe we need to call wan tlhalwana o move satisfied o ntso mo bo ga thari taile tsena tsa hao ha tsema se di jaji go sane ba tla otologa mara ne re tsamaile le mamang go kae kae a ba thari taile tseding nga re itse a utlweletse recordel jo ntsha ba tha private school ba kae ha ha la 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 lena fa no tshela metsi yo
I'm not getting this style ke ben ta style sa ka boss I'm not getting this style I'm not getting this style. Give it that style, suck up boss. I'm not getting this style. Give it that style, suck up boss. I'm not getting this style.
Exe. Go re ga nyoka tlhalo sa tsa maiso, tsa maiso, tsa mabya. Jona dilo tse ding tso, how the first thing wa tlhalwana ne? Mo madi. Tsa ma ga maharama. Na agilo tsena mo ke sa tseneng wa ntlhaloganya ne agilo fostela dilo no music o go utlwelang ko go utlwela motho mongwe le mongwe o na le preference ya gae wa ntlhaloganya ne nna ke rata kwakwa.
Thank you. ngathi zizolahla ay sendela lavina mingi tukuseta yabona ziyawangithi siphethe mapen yeah aywe ma ozobona aywe ma ubona ingane yakho kuzani ingane nazi sibuza sidakwa zonke sijayiva ngathi zizolahla ay sendela lavina mingi tukuseta yabona ziyawangithi siphethe mapen aywe ma ozobona aywe ma ubona ingane yakho aywe ma ozobona aywe ma ubona ingane yakho My pain, I can't even tell it,
Mudimur Tuarel Rata Muna
Mudimur Tuarel Rata Muna Mudimur Tuarel Rata Muna
Aywe ma ozobona Aywe ma ubona ingane yakho Aywe ma ozobona Aywe ma ubona ingane yakho
Akenimthelele tele Akenimbuziseni Akeni
yeah
Akeni Akenimthelele tele Akenimtheshele Akenimbuziseni Akeni Akenimthelele tele
Rata Muna Arizuruai
Again.
Kiri wena private school bakhaya. Futhumeze mfana. Kiri wena private school bakhaya. Futhumeze mfana.
Oh,
Shasharakwa. We'll be right back. Shashara kwako. Mamunyaka, mamulwele, bayamfuna, chonga, bayamfuna. Futhumetse mfana, ngilotsatsi. Ngoviyana, last number, shashara kwa. Futhumetse mfana.
Shashara kwako.
Kirwena private school bakhadi. Futhumetse mfana.